Niko addicted kwa by myself. Nikasi na issues with myself. Tukiwa riko, silaha by the shelf. Ukipata I'm busy on my celly. Just noisy matire. Azizi jibai and sell by themselves. Overwork myself. 1,000 ways to die. Siezi kill myself. Nilikuwa mnanda when I lost myself. I'm the only one who can stop myself. Nimerudi gadi employ myself. Yo, yamana, huh? Akiusta mengia shugli. Endo kegoni na bado strike. Mblena kata liedoa na baki. Mwili siku choche, we catch bodies. Roy funge before ingie kutrodi. Kuwa plug, ina get boring. Na nimechoka kuwa guangi. Lakini ni lazima tu maganji. Kawe ni youth, akikisho kona plan B. Jusa zingine si udisadi watoi. Staki wajue my side of the story. Another case ya wasted glory. Kilo jamu haitoshi nimekarifo. Sitoshe kisi banduki nimekariko. Naitaji maombi. Ata niwe maombi though. Life ni fupi tinga koro long. Akiusta liza mawefa kamufo. Naitaji maombi. Ata niwe maombi though.
Wiki mbili ndani ya cell na bitch ame move on. Bila word ya gospel bado na groove on. Naitaji maombi. Jaja nisibambwe na kiombi though. Ntasareji zi matre with my key bro gone. Mainstream boy na jahama machuom. Naitaji maombi. Jaja nisibambwe na kiombi though. Nisibambwe na mdie mbili. Too bad for you. Utakaba more than miaka mbili. Too hard for you. Wameshindwa kuprove. Squeezy chacha ituchochi. Na mina manan kuna venye hatu match kwa mechi. Hit songs katha. Na bado na washika makuchi. This songs bala. Hadi na watempt na wakuji. Jajana day tuchapiane. Na simbele ya pulpit. Squeezy wana invest na sadaka. Na some other bullshit. Na wakumbusha na the old shit. I wish they knew shit. Kutumika ndo ni kule. I'm not used to it. Kuchizika ni purure. Confused kwa street. Hizi chuma kuna doja abusiwa ika retreat. Misfits ni kujaribu kufollow bitch steps. Missy feet ukijaribu kunifollow na snitch chefs. Ndakwaje alright with no G's left. Sometimes niko solo na bishana na ma emojis. Shit.
Kilo jamu haitoshi nimekarifo. Sitoshe kisi banduki nimekariko. Naitaji maombi. Ata niwe maombi though. Life ni fupi tinga koro long. Akiusta liza mawefa kamufo. Naitaji maombi. Ata niwe maombi though.
Mwe wiki mbili ndani ya cell na bitch ame move on. Bila word ya gospel bado na groove on. Naitaji maombi. Jaja nisibambwe na kiombi though.
Life ni fupi tinga koro long. Akiusta liza mawefa kamufo on. Naitaji maombi. Ready nisha bamba na kiombi though. Naitaji maombi. Ata niwe maombi though.